Waluwa lupote mpia efurumiziddwa nera ganti emisango okuli yeje kusa kubukaba noko sebila galagala juu icha sinzo kuzibwa mubana mu Uganda. Report H-Tongulish Youth and Juvenile Crime Report ya kuludua katuwa bili kukumina musamu ni bili abili mwena H-Tongulish Uganda Youth Development Link walamu na H-Tongulish ya mawanga magata chukula kunsonga zo kwa sebila galagala. Alipo chila gandhi misangu isuka mkumitani jiwa denga jizwa ulimuwa kama Uganda kajikule wabana abato. Akule Uganda Youth Development Link Rogers Kasiri ategeze zanti obwavu nebule liye milimu yubicha asinzo kukosa nukule chila abana Uganda bachali abana abato okubele chitundu mbuzo bwe misango.
Ne emisango gisinga okukula mu baana bano gyejo okwegatta okwebaka ne bannaabwe bukyali buto ne bunywa enjaga bubba mukubba ne busomola bagume mukuyita kusomola bubba bba ne babusiba ne babukwata. Of course babuli habitatinga kubanga omwana omuto basuubira ajja kukyuka. Kakati emisango gy'abaana abato 12-18 mingi netegera likiriza kubanga kooti bwebajjayo babalungamya ne babadaivatinga kati kambatwale ku baana abakulu abavubuka bazanye emisango. Yes abavubuka mukuze emisango bangi abavubuka tulina ebikalu biri ebyemisango tulina omusango gye bayita maina emitonotono tubana giri gye bayita capital eminene kati bwetulina emisango egya capital mu bavubuka bano 18-3 abavubuka beegendereza emisango egisinga okujja kukwata bawala sexual related offences omusango ogwokubiri homicide omusango omulala gwe tulabye gwejja narcotic drugs n'okwenyigira mu byekyekera yekera ebyo nabyo bibasibya.